Ekansa ya badiventi kwa saganyiza wamo na akachiko kwa Uganda AIDS Commission okongera nate ku ddoboozi lyayo omukawefe owokwanganga akawuka akaleeta mukenenya ng'omwaka 2023 tegunatuuka. Pastor Hannington Ntulo, director wa Ministerial and Family Life mu Uganda Union, ategeezezza nti abakulembeze b'eddiini mu kanisa y'Abadiventi bagenda nate okusaasaanya enjiri n'obubaka eri abagoberezi baabwe obw'okwetangira akawuka kano akaleeta mukenenya. Ono agamba nti ekkanisa eyolekedde nate okufiirwa abantu Katonda bayagala okukozesa mu kubunyisa enjiri ye. Omuwanika w'okuntiko mu kanisa ya SDA mu bugwanjuba bwa Uganda, Hanbert Amwebaza, yagambye nti bagenda kugatta enjiri y'abantu okwetangira n'atya mukenenya mu zi programu zaabwe zonna ez'okubuulirira enjiri. Abantu babiri